Amahubo 25 verse 1. Jehova ngiphamisela kuwena umphefumulo wami. Verse 2. Nkulunkulu wami ngiyethemba kuwe mawungangijabhisi. Izitha zami mazingethabi ngami. Verse 3. Yebo, akukujabha noyedwa kwabalindelayo. Bakujabha baphambuka ngeze. Verse 4. Ngazise imendo yakho Jehova, ngifundise indlela zakho. Verse 5. Ngihambise eqinisweni lakho, ungifundise, ngoba wena unguNkulunkulu wensindiso yami, ngilindele wena usuku lonke. Verse 6. Khumbula Jehova, ububele bakho nomusa wakho ngokuba kukhona kwaphakade. Verse 7. Ungazikhumbuli izono zobusha bami, nesiphambeko sami, ngikhumbule ngokomusa wakho ngenxa yobubele bakho, Jehova. Verse 8. UJehova muhle ulungile, ngalokho ufundisa izoni indlela. Verse 9. Abathobekileyo uyabaholela kokulungileyo, abathobekileyo ubafundisa indlela yakhe. Verse 10. Zonke indlela kaJehova zingububele neqiniso kulabo abagcina isivumelwano sakhe nezifakazelo zakhe. Verse 11. Ngenxa yegama lakho Jehova, ngithethelele ukona kwami ngokuba kukhulu. Verse 12. Ngumuphi umuntu omesaba uJehova na? Uyena oyakufundiswa nguye indlela ayakuyikhetha. Verse 13. Umphefumulo wakhe uzakuhlala ngokwenama, inzalo yakhe iyakuzuza izwe. Verse 14. Ubuhlobo bukaJehova bukubo abamesabayo, uyakubazisa isivumelwano sakhe. Verse 15. Amehlo amakuye uJehova njalo, ngoba nguyena okhipha izinyawo zami enethemba. Verse 16. Phendukela kimi, ube nomusa kimi ngokuba nginesizungu ngihluphekile. Verse 17. Izinsiza enhliziyo yami zikhulile, ngikhiphe ezinhluphekweni zami. Verse 18. Bheka ukuhlupheka kwami nosizi lwami, ungithethele zonke izono zami. Verse 19. Bheka izitha zami ngoba ziningi, ziyangizonda ngenzondo yonya. Verse 20. Londoloza umphefumulo wami, ungikhulule, ma ungangijabhisi ngokuba ngiphephela kuwe. Verse 21. Ukulunga nobuqotho makungilondoloze ngokuba ngilindele wena. Verse 22. Nkulunkulu, hlenga u-Israyeli kuzo zonke inkathazo zakhe.